tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Ibrahim Sanogo tokkogi jenga fandu hala Mamadou Samaseku jom wali sakrabe hedibe. Leydi États-Unis darni tafunno itugol kalisi golleji yogaji le adna rundu le Mali do poser ngaji nototodi dido almusadaji na bemba sene sabi kado anya. Wattuji imuji dandeji leere me jandeji leere hakundere 2024-2025 andina ma be dorto famule journal meden. Bangal la figul ballon leydi Mali ndi mbenna andi hobendi pidata kawtal kan Maroc 2025 Kenyan dudo humpitatu Maroc tonno dingon seme kawruji amen hande betin talatare noga jetti janvier 2025 bismillah sakrabe. Leydi États-Unis bami anya darndu tafun itugul kalisi golleji yogaji le adnarndu yo anya ka bami horaje kesso ndido leydi Donald Trump pududo golle ana wara yontere hande ardo maison blanche holiti wide yo bangala dati dabereji ewtagul golleji le bel ewtagul golleji yogaji le Mali do gilla joni ben onjingaji golleji gulidoji dido fabaji gouvernement Amérique puddi ben hegude sugula kuteji kado anya do golle mabbe Juliette Koulibaly wonku hebena kedo fa sam Ousmane Nyalbouli.
Etats-Unis ana faabiro jawdi chapande duubi joni heejoji gonde le Mali pawidi do kabaru jande jellal demal kebal ngure fayottade laamu lobbo gul darnugul ana wada torra sanne do golleji kumeni e yirwere fayottade neddako le Mali edin way bonde golleji kewdi daranidi himbe jogibe tidallaji hono heejoji kumeni habgol heedere le region ngaji gawo motti e segu do imma daraji gondi wadade bangal jande fuburi do bibbe rewbe yallana kebe janga le kereduji fayottade tade projet ngaji pawide do kabaru cellal hono sakkade nyawuji buballa e nyaw sida wattu joni o tafonka wana kanankobe leydi Mali ndi wana ambassade États-Unis le Mali wala fu ngado communiqué do kabaru mun kanon gollirde de kanye bali balloje de kollitiwide de inato tafon do kabaru mudon sabu wala fu ko mbayi wide tafon le jonte ngaraju hey waran famede do di golleje jogiri nafa sanne
wanzi ngaji nototo di ben dido ben fabaji holti wiide gul do don gul hebata am sikki wala kuteji do golle mabbe dal dum fufa tawari yogaba ken no bami non dabariji ben so yogaba ma dabari wobbe kay jogi non dabariji hon dido ben gehono de do gede denno alumega horajo base ONG ben ami gawo kanyo du jengina sumare fink pis bamako ben wonko hali do kabar mun kedda fastango sira sidibe.
Et la suspension ça va jouer sur
les tajon o balle ko wara nato sabe golleji projetaji ko heewi daro sa watti joni projetaji heewi anto fuddi golle timmi soni balle ko tajama di projetaji kuteji mudu sattan sanne soni balle ko tajama hannen ana heewti na menedi titallaji sa meftan faabo jamaare won beli titallaji waddan kuteji kewdi ko naari bangal balle ko mid andi sobi taji balle ko nato sabe jaati bonde inde newalle nafa mudu hanne ko waya halda tan sabe menega e balle yogabe mede gollidida mide tijji do e nyalade warande dame yokaji bar udito kasin cegal mudundu men habbi anya wadde balle ko en nanan mudun do calcium men pem goldir ga ko portirta tan dabireji fie yalla ottidalan hebna jogala
de pouvoir trouver des solutions face à de telles situations
sakira ba to taklaji modu ko wal jom banga Facebook adun X musif medo jande leedi ndi humpiti mbenna kenyen noga jewom zambe ken noga e jiddi janvier mbenna imuji wattu mbenna wattu imuji jandeji leere e hakundere nderno bangal ko wete enseignement technique professionnel do woni hitane 2024-2025 dido imuji di puddan sappo didi mai juktoto fa noga e jenay out Moussa Agmaha wonko ben kede fastam Ousmane Nyalbouli
imangoji argentedi certificat d'aptitude professionnel ngadan jiwde sappo didi yaade sappo je lewru me hitande 2025 imangoji pawidi do bindi ngadan jiwde altinere sappo e jena yaade asawere noga e nay lewru me 2025 imangoji def pawidi do kabaru haro chaldi ngadan jiwde sappo e joy yaade chapantati e go o lewru me hitande 2025 pawidi do kabaru bindi ngadan jiwde altinere didi yaade alalbare nay lewru juin hitande 2025 imangoji pawidi do golle juude brevet de tech ni se mbete kanyun en yude sappo yaade sappo e joy lewru juin 2025 be ndartobe ngadan imogoji pawidi do bindi yude altinere sappo e jago yaade aljumare nogay lewru juin 2025 imogoji bak ardentedi kanyun en kollitama wede ana kanyu wadede yude sappo e didi yaade sappo e nay lewru juin pawidi do bindi ngatte yude nogay e tati yaade nogay e jago lewru juin 2025 ko fawido kabaru IFM ngaji imogoji haro chaldi puddan sappo e tati timma sappo e jago lewru juin hitande 2025 pawiɗi dow kabaru haala e golle juuɗe yewde sappo e jetti yahde noga e goho lewru juin 2025. Golleji ɗi imongoji gaɗiran dow bindi ko hani wadde ƴiwde altinere noga e tati yahde aljumare noga e jeɗɗi lewru juin. Andinɓe kabaru jande landaɓe dow no ɗi imongoji gaɗirte koltiwiɗe eɗen wawi wadde sini jande hikkande jokkiri ni multereji fuu gaɗayi ka noon eɓe darta e saraɓe gattan hakkillo sukaɓe muɓɓen. Yalla jaabuji lobbi ana keɓe.
ñalowma ali adunaru ndu hertanago haybugol hakkeji hertanaɗi ɓinguel adama banggal ande kese yo alalbare hannde no ɓen talatare hannde noga e jitti janvier 2025. Limali ɗo oɗon go ñalowma wari wattumo yimɓel hewɓe n keeɓi torraji no jogui torraji e dow réseau sociau ngaji ɗi ndenno jogaɓe kay ande mum en ɓen hakkeji mum en kertaɗi na ɓen jiiɓa jaati. Yalla haybude hoore mum ɗum banggal ɗiɗo golleji dunke en mimi haala muɗum Abdoulay Guindou yo goto e mabɓe don nantino kabaruji mo golla ɗum to plateforme bembiri ko hande keɗɗan fayitamo sida sidi ɓe.
Lorsque vous allez sur un site, ils vont vous demander d'accepter les.
Soni a gabbido ngo hello beme ande ɓe tewtan famde kabarji ma fuu ɗo beme ande caggal muɗum ndu so heeɓe kawrni kabarji ma fuu ɓe hollititen ɗatiɗe hanɗa jokkude ɗati yogaji an tun so a jokki ɗum a tawanle majjere tan wonɗa so hollitima hono ɗi ɗati fati jaaɓa jokkude ɗum saabu ɗum ana fanɗi nafa sanne. Watti fuu soɓe holliti ɓeɗe miili majjunde ma fati jaaɓa jokkude ɗi ɗati saabu yimɓe hewɓe hannen ana ɗo beme ande ɗe ana leɗɗi tiɗallaji yimɓe yogaɓe hannen ɗo beme ande ɗen haqqilleji lobbi fuu wallaɗo en sona hittoto jamare tiɗallaji. Du so heeɓi helloma Facebook ana wawi winde ɓataki nelle wi helloma Facebook tosama caggana yedduɗa saria yogaji ga a tawan ɗum penet ɓaleji kirin tan wontoon yimɓe yogaɓe tan wontoon tan ana majjina jamare ndu beme
andeɗe.
Nangol lumo tomiñajo kala ala ndenno sukaɓe mbiyata surbaɓe hakkunde duuɓi sappo e joyi duuɓi sappo e jeegon sato foof waran hawrude e ɗiɗo mbiyen lumoji ɗi yalla ne heeɓa kalisi cewɗo ndenno hono hoɗo woni ɗiɗo golleji ndenno kalisi koko tamma kalisi koko kana nafaɓe ɗan ɓeydor faamu kanko keɗoɗa men to tomiñan toon Isiaka Coulibaly wonko heɓani kada fastan Ousmane Ñalibouly e sita sidiɓe.
Ñande lumo tomiña sukaɓe ana gaɗa golleji mbawɗi latade sababu fa keeɓa hen cewɗi seeɗa hono pusugol wotoroji fisugol fa yettade yarnugol nokkuji yeeyoɓe jotto ɓe koltiwira eɓe keeɓa hen seeɗa.
Min jenni benena yoami mi warami darnan lumo tomi a ñandana alal mi puston wotoroji ɗum e faabo kon sanne saabu le ñolman goto mbiɗa wawi heɓde ko yata temedde jeɗɗi ma temedde jitti mbiɗa wawi sudorade kadduleji fattade coofe e beyi e nandana muɗum lumo fuu mimmine wisa jeñde nokkuɗe yalla collani ana ɓuyto min heeɓa hen yata temedde joyyi samoji fa temedde joyyi capanɗe jiɗɗi
ewi yeeyoɓe ɗi golleji ɗi sukaɓe gatta ana gaɗa nokkuji ɗe laaɓa e naɓugol jaaguji.
Naɓi tomiya suula
mimin naata lumo tomiya ñandana alal fuu mi waddan kakna cotteteɗi mi genni benena joɗimi miɗa wara mi darna lumo tomiya sukaɓe watti joni ana yippa janjile lumo o ana naato saabe ɓuyta collani ko woni nokku o kulli am cotteteɗi ko heewi ana udda to collani yoga sukaɓen waram ama kaake ama yah cuttiya yoga meɓɓe ana moƴƴi ga yoga meɓɓe ɗi moƴƴa
koltindi wiide sini yogaɓe koltiwiide ɗi golleji sukaɓe gatta ana gaɗa fa keeɓa hen seeɗa darano ko kasindini woɓɓe ana miila eɗum tampinaɓe ɗum wanno ko Isiaka Coulibaly heɓeni studio tamani ƴiwde tomiña.
Kawtal sappoɓal festival Ogo Bagna fuɗɗi keñen to place 51 ngalɗo kawtal ɗum teddumben waɗi yesso ministre kumniɗo ta finatawa mamu dafe e kayiɗum yiɓɓele hewɓe kumniɓe finatawaji ɓen kawtal hikka ngal teddagal mum tottama ñagankoɓe ndenno sisle o ɗum woni kaltidal hakkunde finatawa e keñe ɗum zuman meɗen joni banggal cellal tawa ngal hawallu e ɓen maadi cuuɗi e kañe ɗum yiriwere e ɓen banggal yiriwere duminde yala ɓen sikki wala ɗo ɓen ɓeydoto faamu e lew ko warata ko
tamani projet mo fondation hirondel ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol.
yettore meɗen zoom sur hannde ana yowi dow mbiyen kamɓe mamiraɓe e mamiraɓe rewɓe e worɓe ndenno yogaɓe mabɓe kay jegui tan feewi nayiwi hinnoto golleji ɗi calɗi mabɓe mbawana feewi yalana ɓeyro faamu dokowani uɗumarem Coulibaly wonko heɓani kadi fayi tango sita sidi ɓe.
musokura ana yaha e duuɓi cafanɗe jeɗɗi ona miila fa hannden o duuɓi noogay watti beete o immoton o fittale galle ɗen e nokkuji ko ɓatti ɗum neɗɗo fuu ƴaɓɓotoɗo o immoton o joota ɗum yalla ɓe yi'amo ona golla ñanen alkamsare e siko debbo lamdomo so tawi on jogi kaddule lonneteɗe o wiyan o wona kaddule nga watti seeɗan tan o immoton kanko pey o lonna kaddule makko wakkati kiikiɗe o tewtan o yaata o hawriya e tanraɓe makko cuuɗi likkol jon suudu makko noddirtaɗo seedu kayndu joottako nokku goto miila ana jogi semme honele haya ko muɗum kayndu immoton ana rema huɗoji ko matele galle ɗen caggal muɗum ɗu seeka leɗɗeji defirɗe nandan muɗum so tiliguen ɗum o yaawa gajuɗo e giɗɗaɓe makko kiikiɗe soni golle jippiguen soni ɓiɓɓe maɓɓe yettiguen galle ɓe harɓan tan ɓe wayto ɓe wiya kamɓe ɓe tampi hannden saabu ɓe golli golleji kewɗi a wallahi min kay calɗeɗan fof ana nawa kan jokkuɗeɗe fof ana nawa kan hannden mi ñallimiɗe daari fa nangue hiiri an milani hono mobel ñalli dugudeɗo ɗan sukaɓe an andi ɓe sanne ɓe wiya e baba kayen inda onon ndu o newi hannden o hana gollude kasin neɗɗo so yettiken yottande ana wawi faabade ga pati waɗa gollal ko ɓuuri sembe muɗum
fes sakiraɓe mbiyen banggal kan maroc 2025 ando wiide leydi mali ndi andi mbiyen guɓal mo woni e muɗum ɗum andinama keñannoga jeɗɗi janvier ndenno ɗum waɗi to théâtre national Mamadou 5 Rabba leydi mali ndi andile guɓal a nde wondi e maroc bisimo yimɓe zambie keyno comore ndenno mbita wiide leyɗe noga en nayyi kawrata e ngal ɗo kawrata capantato e joɓal kal ngal waɗede hakkude noga e goɗɗo décembre 2025 e sappo jeɗɗi janvier 2026 ɗo ne ɗum timmata kabaruji amen sakiraɓe min mito wiide sar fof mo holtini himmeji mawɗo banggal numéro amen 76 98 56 56 banggal kunafoni yo 37 321 mere mere noon ka famɗi fof buuɗi noga tawa lettire fon joomu ɗo seeɗa yewtere meɗen magasin yettere meɗen magasin yo gouvernance citoyenneté en yowi dundu mbiyen nawtorgol ande kesse mbiyen banggal cuuɗi saria Imran Kilouma wonko heɓane banggal keɗɗon faysago min e Ousmane Ñaly Boule yo en ñalle jaam gadɗo gollirgal ande kese cuuɗi saria aniya mumɓama wattu kawrtal tatoɓal yontere fumaninde saria hakkude sappo e tati e sappo jetti janvier 2025 ɓe ministre cumuniɗo saria Mamoudou Kassogué oɗo sifa o waɗa newa muña e ley imadaraji gollirɗe ɗe banggal natogol service uji laamu ɗi no yafiri ɓuuri foof wonade jamare nde e ley kiruduji ɗi
la chaine de traitement
golle muɗum ana fawi dow kabaru leydiyankoɓe jaguji neɗɗako laamu ha yettade sariyaji no waɗiran du no nanir sonni du saria illa fuɗɗoɗo tewtugol mum fa yettade heɓugol talke mum
la détention
gollidal hakkude service uji saria agétique holti wiide oɗo sifa o yowi dow gueɗe tati keɗɗana Mohamed Assalia Bonkana kanko woni hoorejo agétique
les systèmes
golle mum ana fawi dow ɗatti tati ɗo kabaruji talke leydiyankako numéro d' identification national nina ha yettade lugongoji anditirɗe joomum eɗum fawi ɗo yuɓɓa inɗe hayfaɓe wadde golleji bonɗi ɗum ko latto sababu ha ande ko joomum waɗi ɗo kabaru sariyaji
to an sogoto lesa leydi ndi ɗo kabaru saria wala fey saabi rafindenagu jamare nde holti kuya muɗum ɗoɗo kabaru o
to an songo ɗo juge amen fa gawa woni fa jatonne ana tiiɗi saabi rafindenagu o sini golle mum waɗira dow téléphoji ɓeɗon moƴƴi sanne baɗɗum laato haala tan nde jiɗɗuɗum golle saabi min ji laabi kewɗi laamu oɓama dabreji yogaji ka ɗum tabatake ɗum waɗa fa jiɓoɓe jawdi suudu baba ande kaɗe wadde ɗum wiide nenno yoɗum hakkillo lobbo noon
nono ko noon ɗum to yoroso segu e kaña bamako
sini neɗɗo wi adduna yoroso joomum ana joɗɗi segu wajibi kina ya fa yoroso fa heɓa casier muɗum ɗum joni ɓuy tan jiɓoji kabaru mum ana moƴƴi hewɓe mbawa waddeno daɗdirgoji batte majjun ka joni saabi ɗum sukaɓe hewɓe keɓan gaɗa daɗdirgoji ɗum waɗan du fa laamu o anda talke himɓe ɗum no waɗa hakkillo an fa potin e leyɗe goɗɗe jiruɗe heɓugoɗɗi talke hana yembude himɓe kasen
donc en kabaru jogola laamu holti wiide ɗiɗo sifaji ɗi na jawi na hanti laɓal duna ale ley kabaru muɗum ele wattu daɓɓo docteur Amadou Touré donc kabaru jogola laamu ɓeydi wiide oɗo sifa golle o mande muɗum no yiyata jaati dow jogola lobbo kala talki kabaru saria
ɗum waɗan nafa dow heɓugol talki hono casier judiciaire fa yettade certificat nationalité e ɓoytugol tiɗallaji muɗum ngol ñawtigol yafina tiɗallaji kewɗi hono kabaru wullitaɓe saria joomum en mbawi tawede fof ley leydi men ndi fa yettade ley consulaŋaji ambassade ŋaji ɗum e nandore mum ɗo kabaru keɓal du eɗum moƴƴi ɗum waɗan laamu lobbo laaɓal fa yettade haɓugol e jiɓoji
mitan wiide oɗo sifa gollirde ande kese waɗata ley nokkuji jogaji cuuɗi saria e ley duuɓi ɗiɗi